waxaa muddo hal toddobaad ah hakad ku jira ganacsiga kala duwan ee dekedda magaalada Berbera ee uu ka arimiyo maamulka Somaliland. ilo wareedyo maxalli ah ayaa sheegaya in maamulka fadhigiisu yahay Hargeysa uu ganacsatada ku soo rogay lacago cusub aan horey loo qaadi jirin. ganacsatada ayaa ka biidiiday inay bixiyaan lacagaha dheeraadka ee xaddaafka ah, waxayna taa keentay in shaqadii ka socotay dekedda Berbera ay muddo hal toddobaad ah joogsato. ganacsatada alaabta kala duwan kala soo dega dekedda Berbera waxay warbaahinta u sheegeen in maamulka dekeddaasi uu kusoo kordhigay lacago dheeraad ah oo lagu magacaabo free scan. waxay intaasi ku dareen in maalin kasta lacago dheeraad ah lagu kordhiyo alaabta ay kala soo degaan dekedda, balse markan ay ka biidiideen alaabtan kala duwan ee muddada toddobaadka ay ku xayiran ayaa la aaminsan yahay inay keeni doonto sicir barar saameeya dadka, sidoo kale ay ganacsatadu alaabtooda kala soo degaan meelo kale.